Achan!
Silent 10 feet behind you are
mad. Give me more music!
Enga ninduba nishi ni S9.
Ela wizze tireta pweri galipari bama 9.
The time to mash tikwe.
Babuk chalo!
ZRantsMusic.com.
Yeah. The coolest empire. You are my Uta. Uta, Uta. Uta. You are my Uta. Uta, Uta. Uta. Nalileke loko fawe tukashana kakakamwesh. Uta. Nalileke loko fawe tukashana kakakamwesh. Uta. You are my Uta. Uta, Uta. Uta. You are my Uta. Uta, Uta. Uta. Nalileke loko fawe tukashana kakakamwesh.
Uta.
Nalileke loko fawe tukashana kakakamwesh.
Uta. Atibebe bengo mkashi wanti. Apa nomba wanenga napata na vananti. Iti temu kofi ejo na kufa. Pari bada vambi muni na efo wanti. Wali iwefi weka naritumpa. Kawakasho wumfa fio kupa. Utayanti disaporo kwangala. Apa numa nalileka pofi no kwangala. Kawa bambi avesa. Apa leta mesho te vadesa. Apa nomba tuwalikala chapamu. Ah, nega tuwa pere fina chapamu. Tuwalangi iti temu kofi chesu. Ati bebe be wendi ni wa my Uta. Kumoti ma kongo bebe bunda. Ati bab nari kute mwanti ngolu kunda.
You are my Uta. Uta, Uta. Uta. You are my Uta. Uta, Uta. Uta. Nalileke loku fawe tukashana kakakamwesh. Uta. Nalileke loku fawe tukashana kakakamwesh. Uta. You are my Uta. Uta, Uta. Uta. You are my Uta. Uta, Uta. Uta. Nalileke loku fawe tukashana kakakamwesh. Uta. Nalileke loku fawe tukashana kakakamwesh. Uta. Uta yanzini lame tumapaka chelo. Epa ya no manda sangu kasaika. Bala mama bebe muchipi. Mushirisha kubike chine muchipi. Notina wananzi wale iwepa. Pali wenda zandanga waposa postolifu. Lefeweshi wefya kuchita. Epa ya no manga no kubika po madamu wa kuponzi. Wali wina umutima wali wina. Shashiwa wali kamba tilo muvili ngenkanda. Epa ya no mba chinja na pamenso. Pali weshi foyo kuposa postolika. My Uta, if we leave she when you ever chivusa. Wali sanika kumuti man filthy. Wali sanika mudaki ulu wuto. Kutika wutuka wapia kuno yuwe. XY, agredimo, kuno paka u. Boss gifty, na boss gamfo. My spender,
remember we gosh from ZRantsMusic.com.
The OG
Kinfi, we sit, fry boy. S9, Bossingola. Nakumona, Captain was Scorpion.